Sanibonani bafana nani mantombazana. Ngiyethemba ukuthi senikulungele ukuthola izinto ezimangalisayo nezijabulisayo. Ngakho qinisekisani ngokuthi niwabophensi amabhande enu nihleli niqethukile bese sithatha uhambo ngenkathi nginixoxela inganekwane ka Lara the Yellow Ladybird ebhalwe ngu Martha Evans. Ulara umaqhulwane wayeyibhungane elikhethekile. Wayingafani nabangani bakhe eneyimpike eyiphuzi ngokugqamile. Bonke abanye babeyithanda iyimpiko zakhe eyiphuzi. Njalo ekuseni uVivi Vemvane wayebingelela uLara.
Hello.
Kanti uThwasi Sithwalambiza wayevayiza ngezandla.
Hello.
Ngisho noLwele Lwembu ohlale thukuthele wayejabula kumbona.
Hey, how are you?
Esikoleni uLara wayedlala nabangani abaningi. Kodwa uLara wayefuna ukufana nabanye omaqhulwane.
Ngifisa sengathi ngabe nami nginempondo eyibomvu njengawe mama.
Kukhala yena. Ngakho ke, ngolunye usuku, unina kaLara wapenda impiko zakhe zababomvu tebu. Ngakusasa ekuseni, akekho wabingelela uLara esendleleni eya esikoleni. Futhi lapho efika esikoleni, akekho kubangani bakhe wambingelela. Akekho wayeqaphela impiko zakhe ezintshe ezibomvu. Waze wabona unkosazana Mia owabe sethi, Lara, uzipendile impiko zakho ezinhle eziphuzi. ULara wahlala yedwa. Ababefunda noLara eklasini bethuka. Izimpiko zakho eziphuzi zikhethekile, zehlukile kwezinye, zivela kancane, kusho bona. Lara, kwasho unkosazana Mia. Izimpiko zakho eziphuzi yizona ezikwenza wena ube nguwena, njengebala likaSipho nemilenze kaSeli. Esesekhaya, uLara wathatha isikhathi eside geza, ezihwaya izimpiko zakhe eyisagolide, zaze zaxwebezela.
Ngeke ngiphinde ngipende izimpiko zami.
Ecabanga.
Ngaphandle mhlawumbe kokuba kanye noma kabili ngizame umbala obukhwebezane kancane. Okukanye into enhle nje. Kodwa ngeke ngikwenzele inguna phakade. Ngiyokwenzela ukuyijabulisa nje.
Linganekwane uyilethelwa ngokuziqhenya yiDunlop ngokubambisana neBook Dash. iBook Dash ihlanganisa oncwadi abanamakhono abavolontiyela ukubhala amabhukwana amasha op-Afrika angahunyushwa abuya sabalaliswe inoma ubani kalula nje. Vakashela kubookdash.org ukuthola amanye amabhuku amangalisayo ezingane. Dunlop, take the road.